Ayo studio tamani ke de kabaruji amen e fulfulde
alal bare sappo enay lewru outre jena yamde soki do studio tamani minen tawale maison de la presse do pomoko do jottino no do kabaruji di mor waygal kanko no dirtedo gagne kante wonto boggi jamde to grabon compétitivité fa handen bangé goto wuddu leydi ndi ubay le région moptibe collectivité le cekita yontere de ko yata yimbe le didon inde anditene mbarale o do nokku maire goto an hakkun mabbe didon wobbe du ciutama le commune nokku no dirtet waddu ba bele ñongi tib iwrube le wuddu leydi ni gombe galbal nokku no dirtet do falaje ko heewi mabbe fu yama yoppi nokku le mudde de wattu jone ebe le batale bamako be gonde kulluton golleji mabbe giltini micro jamen di mi gandi kono rewbel be jarta e misideji di no wottu jono hoobo fo holli tan wer dewata sariyaji hur arslama gal wiile hen hodo wodi so debban ya miside o ngaran famtade dum kanko kedjada men goddo fa to kaynu dirtedo mariatu makalo ko mo hebi nimi do hen di wonno no sebe kabaruji di mi jogini on do betande di bismillah modon e hedade le cekiti yonternde le wud leedi med indi region moptibe ko litti wid lamu banya garafa handen bonanda jana gondi e mate le bangi goto sabi de le commune nokku no dettedo wodu wiyama yimbel didon kanye ciuta ton le majjondu wiyama yimbel didon wobbe kase inde anditen maire goto an hakkun mabbe kanye yonkiji muden karballe o do nokku goto nokku le kewdo duccu mama le hen yimbel joyen kabode kanye golli dido golleji wakande min nodduno wotnaabe wonbe tombe fayotto lamu kobbe fu gondini wiide o do kabaru yo gonga non fa keben fam ketten Ousmane Diko
Masiba Aranaka fuddi ndagu leruji sappe jetti jonjulu nokkuda kon mudde banyagara yo kilooji sappe e joyi e wisede be ton wurongo fu sumama wala fu heddi ton sanan dodi e le ko be ndoki e tajeral mum ko ba nande du wuronkobe matinana o kumpabe ndogi farde masiba ga fuddude e wi mer heddi ton ono adadu bonanaka ka wala ko andana tafen dun de wonde non ko ba nande olitama yibe didon ciutama le imadara hippi pedo hippibe wuro ngo an gonno e yilade hediton lepitati handen e ko heba enande e wi mabbe larme matenana martinama kumpa de kewde ka yottaki ton fa bonande ka wadi yontere jabbinde non soddase be garino tetudo kaborde de mine horama men dentortono ko jeedo ton holliti faande e lei cakite yontere mer commune wadba odu kanye e amir wuro gondo le cercle banyagardu mursinama wonkiji mu en le imadara golle yimbe jogibe kabardo be anda ka kongoni communiqué gouvernement on non hunnike di war horeji de didi holliti du horgol wara wadde
idon wonde wadde wakkati ndi wi'a fulbe kanye don son kobe gombe li lamu sanfa njottuda tomine kanye e blana gonde wadde imadara jella yiteji dan ngifa hakkunde mudu en aljumar jabbi non de be ngadi batu mabbe to santo wattu jono be mbiye be jeli jam e deedere no hani wartirde hakkunde be do jalli ni gondi ton di hakkunde majji hollitinde wiide dubbe be kaja lamu o faabo be hono di do golleji gori ton kede mo kanko no dirt Idrissa Sangare yo kanko wonno kedjade fedde tabital pula kunde wakkande be ngada no o do botu ko mo fido hen
hore sarne noddi amen hande e batum be wi min wara men jodo men halde kaldal e kawral on kaldal e kawrangal vraiment ko men jodi hande do men yi ala haliji lobbi ala haliji lobbi din ko woni ala haliji lobbi de babbe jantire hande no ko e don son kobbe fu holli amen wala ko wanceto so wana kawral menen woni hono bonnana be men tinno men sawro wontinaade sawraade muñe toñaado wonko wi'ete sawro wondo fu sawro menen do wonko men daari men wiibe bonnana be laamu leydi nin tinno naara daña ko wadini be vraiment men yidi dun hono be fiimum bonnana be naara be wiidu ciagal hande men wada men joddo jonne mawnde men e don tan ko be hor mudum komi himbe fu wawa haldude ngende wotere bon bangal dum vraiment men ala hala wal kawral kay hande kay banno men yiri e batu amen on men fu men weltike fayoti ala kulli hal
fa kebon kabaruji ko woni leydi malikane hejuji studio tamani nga beddo whatsapp binde studio tamani fewde o do numero chapande jeddi jeddi merego chapande joy e jetti merego studio tamani yimbe la ñongitib iwrunoobe le wud leedi ni wonnoobe galbal nokku no dirte do falaje do bamako do holli tan wede wattu juno ko heewi mabbe fu yoppi nokkule de non goto kedjaade mabbe o holli tiri wiide e be gondi e gollude golleji mabbe di caggal ciu do bamako do ko bami fa ndu gonaati ko du wobbe an keddi remde yogaabe dun jehi puddi durde on do wattu fudde be gondi e walleede wi'am won fa bamu yo mabbe kebi du wakkande juldinde yottinde kede mo konko dirte Ahmadou Djibo yo goto kedjaade hono yimbe la ñongitib wonnoobe tombe ko si sifi do hen
mo ñetu lamé
mi de andodiri e gube ngengaaji mu en sen kebi ballu guuji fu men noddan dum be fa men pecca hakkuna mabbe ko heewi mabbe fu yo pilon gol ngodi e be ngondidu e remude fa be keba ngureji mabbe be baawa mujudu juuda tan be bitiri heedi senu banankoro yirmajo zantigila sabali bugu dugu koro jettaje anan gondal lando be kebi wallede le julde korkande do gawri maaro kadule faapade fu ngoni e dokke de be ngadana tagal julde ne non men peccan akuna
mabbe ambaduma
holitinde wiide sobami fa neddan wada suudu so dewgal an habbe wajibi tan sina misi deji didu on jotte wattu joni o le dedo nokkule rewbele tan an gonde yaad ton arande micciteden wiide worbele kani en jamira njaha worbele tan gonno yaade ka wattu joni be bi dum wonde wayltiade sabbe de rewbele an gonde yedle dido misi deji mabbe du san jotto ton feen dewata sariyaaji hor al islama gal wi le hen wajibi sina debbo ya misir sobami fa dewgal an habbe na fa keben famta ngare kede kanko kedeada men gondo fato kayo noddete Maria Tumakolo kum hebini min do hen do faccitan Ousmane Diko
heraki feeyide debbo bameteedo kany yibbe mum fawarde saara mudun natobe le miside se kawra e habbur dewgal honondi dinaaji di funi alsalama kudo an jogi sereyaaji mudun no gorre miside yo suudu alla e nokku teddudo mu haana tuninede rewbe fa be baawa nadde hen non kana be baawa tabade sereyaaji yogaaji fasita jomi hore hurtinte so nanan tan o mahani lomtinde hore makko
muso alhaladu sariya arhada jati debbo hinade njulu ele alhal yoga denno fay jombaaju no wawtawede e hono oro alhali wala halad o tobe mobe suni sarabe debbo no wuri hala fi o nata le misidi bangal habugo dewgal
muso la misiru kono
e wi almami dukure nan o do kabaru yo batte ko kabugal aslama ko wondi e nanede e sariya gedadi de fu anakani sinyinde
ka papier ke islamo
kullam andi si habgul dewgal dina lati sababu dido hakilaji di so wala dun kay kabar mu dun yamraga fe ele dina aslama
ko ate be sharia la
batta ko enen leedi an ko be tan e ba waltinde sharia ko almami o subike misidaje de dadda sariyaji mo galle kala hani tabade yalla suudu allandu na heddo e teddengal mu
wattu joni en jaram falle ngallure waliyabe de kasen tumbuto hollitindi wiidi hitani kande be bi le region o fo e mangal mudo e be kajarem de ko buri tonuji ujinaji teme nay nyamri hitani 2019-2020 ido fanaji be gondi e imma wadde ton imma daraje mudon ka wattu joni be bi jogi ton tidallaji ko nayiri bangal kammo e be kulidu yalla ko be anni ko an yotto fa kebe famtare ngare kede ko Ousmane Diko fewni en fa handen
maro an heddi e latade nengu burdo fu jondorede hebede hikka se tonuji ujinaji kewdi jokki en demal alkama bayer kanyi e gawri ila dubi kewdi region o an wondi e chadele tobo batte waltagol wakati du waddani horebe gollirde demande yubbinde dabareji e mudun idrissa alfa mayga o rejo gollirde demal region tumbutu wonko se fikede demmo
depuis un certain temps mo buri hun chande hore woni hinnade heftagol jam gesede tialaji wokka to etawade fuf imbawi hinnade dun no fewiri beedade dun dun min jirwini sanne alhali nawtorgol angreji de dun walda e nawtorgol ande kesede bangal yirewere kala ko nin dema maro faba lam o bangal wutugol cogu angreji di dun la wodi demo ben heba sak goto ujnay didi e temme didi
ko walda e pale kewdo ko do tidallaji kollita le kebal angreji tumbutu rema mudun dokki tajeral ngala tidal fay goto bangal mudun dun wonde yo rafi tobo di jati hada tabe danade Aboubakar Touré o demo tumbutu wonko sefi kedo demo
o nayde l'engrais
tumbu jafudo min kebi engrais di goto fu fori sodde engrais di batte di kibe dar region o jati tawen en rawane sona ngada imadraji kewdi madun ngada kuman mudun hikka kay min bian alhamdulillah tidal ngududo o do tade fi der kebal tobo
wi satane jusqu'à présent
dabade e rafi tobo go an hani ko micintine du lojita le région o wayde kaki le leedindi fawarde e wayde denagu dengido le région o ila tumbutu mamina moro e inde studio tamani
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakiraɓe nde ƴelowɗinen ley région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiranɗo seguɗoɓe kollitiwiɗo ko yata millioji capanɗe joyyi e joyyi CFA ɗum watta e gayi ko yata temeɗiɗi so hirsa fabira yimɓele wonɓe ley région o wakkati nde julde layye nde wondi e wadde toon ɓe kokki yimɓele ɓe gala bawɗe wonɓe nde oɗo nokku se iwruɗo e gardan fa yoro soɗo ley laamu sika so watta joni o wiyama ko julde nde juula toon ko ɗum woni golleji ɗi fo tanni toon koyɗe ɓe mbihi orange monai fa keɓa ɗum wona ko yaafi fa yetto e yimɓele cottoɓe toon ñamduji kañe e wayankoɓe wonɓe ley oɗo on nokku rewɓele wonɓe toon ɓeydu fewi machine ŋaji ko ñisata ñamrele muɗum woni ko keɓata ley oɗo nokku noon ɓe kollitiri wiide cuuɗi sara wusi gondi toon ɗiɗo ko heewi e jamare nde fo yettaki toon fa handen ɗo gardan faɗo santo golleji defɗi ɗono ƴewtade papier ŋaji ɗi defɗi wiyama ɗum fuɗɗi to santo illa keñen ko yata musiŋaɓe temettato e capanɗe jettoma e ɗiɗom kañe gondi corsudition ɗiɗo papier ŋaji ɓe gondi ƴewtade ɗum kanko laamiɗo académie goɗɗo toon o haalini yimɓele wonɓe toon ɓe tinno gattana ɗiɗo golleji hakkille ɗon musiŋaɓe gonduɓe ƴewtade toon oɗo gollan hani wadde toon balɗe joyna balɗe jeegom sikiraɓe ɗo katten beytahande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heejoji amen kam fa nde kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam.